studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Jam wali sakraɓe keɗiɓe, bisimilla moɗon e wattu kabaruji studio Tamani. Kawrital sappoɓal chrétien en lollirgal kam biblique fuɗɗi keñan to motti toon. Ko ɓuuri temeɗe joyon sukaɓe leydi Mali gaari e ngal. Ñalawma hannde yambinte toddugol teddel ngal fewde e kala torriɓe botte terrosuyaku nder leydi Mali. Ɗum waɗi e wattu mo fedde CVJR limti ko ɓuuri ujunnaaje sappo e nayon torraɓe botte kippali kewɗi. Kawrital sappo e ɗiɗo ball jeux africain na wondi huncinede hoore to Rabat toon leydi Maroc. Leydi Mali ndi na toon banngal hakke jewte sappo. Ɗi ngoni sembe kabaruji amen hannde alalbaade noga e goho lewru août. Mamadou Wattara to ɓoggi jannde gafandu haala Mamadou Samaseko. Kawrital sappo ball chrétien en leydi Mali lollirgal kam biblique fuɗɗi keñan to motti toon. Ko ɓuuri temeɗe joon sukaaɓe ngari e ngal ɗo kawrital leydi ndi. Keɗɗon ko heɓani en nulaaɓe amen Ousmane Ñaly Bouly e Oumar Waygalo.
Ngol jimol hymne national du Mali wonno ko yambere nde fuɗɗiri. Jam hakkunde jama o watta jam li Mali. Ɗum wonno sisili nde yambere hawrintinde sukaɓe leydi ndi hewɓe. Kabaruji kewɗi ɓe kalta haala muɗum ley yontere nde. Pasteur Samien Guindo wonko ɓeydini en faamu dow muɗum. Keɗeɗen mo
batuji kewɗi gaɗan dow hen ko nayiri banggal ndenagu e witta witta sukaɓe kañum e hono sukaɓe kani heɓirde golle so ɓami fatiliki jande. Eno jilli hani waɗirde hakkunde sukaɓe fa kurtunguji waɗa hakkunde mabɓe ɗum laato jilli
laaɓu. Fa yambere nde wela suudu police wondu Sévare fi dabareji kewɗi fa jamare nde e jawdele muɓen keɓa ndenagu. Adjudant Alphonse Dambélé kañum wonno hoorejo police en dakuɓe ley o nokku. O holliti dabareji ɗi ɓami yala ndenagu ana heeɓe ley d'accorde nde.
Miɗen ɗo faamin kaybo nokku o dame tati gonni le nokkule ɗe. Miɗen gondi haygude ɗeɗo dame wakkati fuu heure fuu min tawete ɗon ɗile balɗe jeɗɗi.
Ko wona nde yambere sappo ɓerde yambere jatte ɓerde nde ɓe noddiri mini camp biblique du ana wondi wadde heƴƴanade sukaɓe famarɓe. Kayre du ene hani wadde e yontere nde fou. Ɗum wonno ko Ousmane Ñaly Bouly e Oumar Waygalo keɓini studio Tamani iwde Sévare.
Kala jiɗo ɓeydata faamu dow kabaruji leydi Mali e heƴoji studio Tamani na mbawi noddude bembal WhatsApp numéro o woni 77 01 58 01 77 01 58 01. Imadraji DDR na kani timmude fodde 31 lewru décembre waruru ndu. Kumaniɓe huncangol hoore golleji talkuru kawral dokki aadi yottinde. Ɓe kaali ɗum e ley kawrital 31 CSA ñande altinere nde gabamako ga. Ngal waɗi e wattu mo honjotoɓe hewɓe na lando ko ɗum saabi taade finati e golleji ɗi. Nduɗo talkuru sinaru ndu wattu juin hitande 2015 na hanno latade sababu faggol lam o tokkidal toon. Ɓeɗo honjotoɓe kuliti wiide lamkoɓe leydi Mali ɓe ngala jaati ngala fewi anniya yaade tokkidal toon. Keɗɗanna professeur Issa Ndiaye e dow faccitago Ousmane Dikko.
E hakkillan ka dabare DDR nde ka ana wondi e ƴeegude saabe guɓe ɓanɗe kaɓorɗe ɗe dokki haɓato mum heƴaɓe fa natta ley soldateɓe Mali. Ndenno wala fu sababu ko waddanta guɓe ɓanɗe kaɓorɗe ɗe donnude saria heedi kidal. Jambaji goduɗi ɗi kana Mali e hoore mum heɓa tinnade se andina saabe kidal ɗo France wondi e rende ɗum. Sana ɗum tan tiɗala ka tawano huncikeno no laate fu Mali tekkina kumol saabe wattu muɗum wari. Seɗen yiɗi dabare DDR nde yaara yeeso fay so tawi yo doole donnete. Mi haalama jaati hannden ɗo ko daraniɓe politikake e hoore muɗum kuncenali hoore ɓe keewa jaati suusuɓe haalde hannden ɗo. Mono fuu wiyam France yo leydi giƴƴirde meɗen fay gooto daratako e darde mum. Ndenno yo anniya politikake o hoore mum woni ko leydi Mali ndi walana malinkoɓe e hoore muɗum ndu ngala ɗum. Fay satuji so tawi yimɓe e hoore mum kollitita mbelaka no worri ni hakkillam ka wattu wari ko malinkoɓe e laamu Mali o fuu daro e darɗe muɗum saabe satti ka ɓurata ni fa kaɗo tiɗalla hunce.
Kasidida kaki callal ɗi jawɗi muɗum na ɓuuri million capanɗe joyyi e goho kalisi sefa goni ɗi gollirde callal lollirde e mak totti ñande altinere sappo e jeena lewru out pédiatrie hôpital Gabriel Touré Bamako. E dow nafaka ngal ɗo dokkal woni ko ardiɓe l'hôpital o e kañum ministre kumaniɗo cellal gaɗi imadaraji kewɗi. Ñalawma tottugol teddel ngal fewde e torraɓe batte terrosuyaku na yambineno nde ɗo alalbare noga e goho lewru août. Wakkati joni o fedde CVJR limti ko ɓuuri uñaji chapan en nayon torrabe batte terus yakku der leddi mali be do torrabe be ngulitike batte jabbugul hakkeji mabbe fedde torribe nyande sappo en nay lerume hitande 2014 batte bonandaji to gouvernora kidal kuliti wide noddan lam o isariya batte yebare e wi kajaado mabbe hala moudi samba touré faba fuf be kebali jungu lam o gilla hitande 2012 kedana ko halni e telephone arkir e ko halni e telephone kajaado mabbe o do fotitango Ousmane Dikou.
Miyomi jangino lekoton mi fellanoma jabe jeddi tatide ana e holbundere an neede e kecce am yo lewru novembre jabbindu kemi nabede leydi Tunisie mi kabi ka fasane ede e leydi ditalka hebata gonga gollede joinaade de fa pabo hebatorabe yo de gollede tan puntoje mine hebatorabe yude 2012 warde handen fay goto nabaka fay hude yaraade yeso bangal daranade be torraji hebi wana hala fa be keba yobede na daranede mem kawri e batuji kewdi ka hasini jati kamin e horaka lamu o e hore mun ko halata ko wana dun gollata hebe torrabe anagondi e domtude handen o jati ka ebe metta joni onon mem puddi dabare sariya ko tajrani men gullitike sariya wana min tandu yo me walde hunde yo hebe torra nyande sappo je lewru me 2014 be fu sabede kala gonduɗo e kutteji barme muɗum yo yimɓe ɓe jaɓe hewti min ɓami avocat du miɗen gondi e daranade
dawol dow mayongol fuɗɗiti hakkunde motti e tumbutu caggal lebbi kewɗi darugol batte famɗugol ndiyam mayo ngo ka dawoɓe kewali fewi e ngol ɗo dawol rendez-vous sabi e wihi ardiɓe kabaru batoji to tumbutu ton yo batte caɗele yoga keɗanna ko heɓani en memna muro kejaɗo amen to tumbutu ton e dow fajtango Ousmane Dikko e mi hora
yo yimɓe capanɗe nayon tan gonno e o bato pamaro ley dawol mo aranol hakkude motti e tumbutu o bato noon ana naɓa ko foti capanɗe jeego neɗɗo fa satuji kake ana ɓettintine dow mum hoɗum saabi so bato o heɓali dawoɓe hewɓe alasan kone hoorejo escal commanaɓe tumbutu wonko sefani en keɗaɗe mo
wiltama wiɗi battitelaji keɓaɗi to blatun karngaji ɗiɗi bama ko yaade motti ɗi foof naata e low to motti toon ndenno kala jiɓɓe omde bato o moftiyaadi tumbutu tawi bato o witti
o région tiɗɗo wadde yawara e ley muɗum batte laayi bonɗi e wadde ndenago denguiɗo o dawol dow maayo ngo ana wawi hokkude jama toon mosala so ƴuwa sahal warde wuddu leydi men ɗum e wonde noon fuɗɗitingol dawol bato dontanogol ngol taaɗi wadde hikka alassane kone hoorejo escal commanaɓe wonko sefi keɗaɗen mo
iɗo hanno fuɗɗude ñande nogay e jeegom lewru ndu kamin taki wiide ndiyam maayo yettaki fewi
ñamete ley bato o wona ko neni senaki du sanne ka noon coggu passé muɗum du ana heewi e ɗe goni gueɗe ɗe dawoɓe yogaɓe kolliti leygol dawol aranol bato yaade tumbutu alassane jite o janggowo omo mabɓe wonko sefi keɗaɗen mo
ñamduji ɗi gala noon fewi e saago amen minen kay ndenno komin dardata ɓe yoɓe ɓuyta coggu bato o saabi sen ƴeewi kabaru wayde ndenago o kaña dum noon alahaali laawiɗi wurdi wakkati joni o yimɓere hewɓe ne yiiɗi nawtorade bato o ka ɓe galla bawɗe
muɗum
tiiɗalaji goɗɗi heedi dawoɓeɓe hikka yo dabareji banggal ndenago ɓamaɗi ley wuddu leydi men e misal muɗum dabare nde haaɗi natugol mobel leygal ɗo no mottinde caggal 5 heure kikiɗe yo ɗum waɗi se dawoɓe yogaɓe keɓali yarude e bato o maminamouro mo studio tamani ila tumbutu
kawrtal sappo e ɗiɗoɓal jewte jeux olympique fuɗɗi altinere keñen sappo e jeena lewru uttu to raba leydi maroc e ngal dun woni ko andete hoɓe jaata jeux olympique tokyo ditande 2020 leydi mali na toon banggal hakke jewte sappo keɗɗana ko heɓani en siaka z trawari dow facitango Ousmane Dikou
ko ɓuuri temedere e capantato neɗɗo dogoɓe latoɓe goni heƴaɓe mali hawroɓe nde yambere mawde haro calɗi runde nde leydi meɗen waran wadde haro calɗi sinuji hono ballon rewɓe mo worɓe sukaɓe judo basketi rewɓe worɓe yinade tenisi escrim karate fa warde du e jeu d'échec kañe e doddu taekwondo kañe e box dagu hono worɓeɓe ka piidi ñande asore ƴaɓɓide nde arande nde e leydi sénégal fofu hebali kawse darodi e bolum e kawradi do be mudun e nyande aral barande e leedi burundi asawer den nan yona hota nan gana sabe kanyum be pidata heedi rewbe e glonka hebi tobbe tati nyande altinerde bateko guine equatorial junior jabali fiide ko
studio tamani yo faabal laamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sengari e kabaruji region ngaji amen to kulkuru ton golloobe der jaarindi sappo region o ngadi maaja nyande atnera sappo jenaler out be kuliti yo be njobene don e don joddi mabbe lebbi didi e humcangol hore fonctionnaire en lamuji kaktaadi hebe e kibe be fuf majotobe na mbara non temandoro to kayton jamarende na lamdinani maaja modo nyande aljumare noga ittati lewru urtu fanda mun woni waji binde lam ko be mu intinde tatol kay bamako ngollo landini be kuliti wide be kadan yawara do buldo tatol lulir ngol rne iwdo diboli yadi kati fangude kay jema djeni e kolokan to segu ton jande e famu wonande ofusi en police judiciaire korobe en e kagne kaybobe cuudi kasso timmi le ciakta yontere jabbinande fanda mudun wonno be dande famu chapande nayo yimbele ndedo yimbe kasso kaybobe be sifa hakkeji mabbe e kagne hakkeji tomonto en cndh woni landindo galdo kawrital balde didi e do faba famok toyoro so ton les régions sikasso tilol dido bolno fesagol batte nyawpali sukabe be hakunde lebbi tati e chapande joy e janay fuddi kenyan nogay leru out yo wonande ko buri unyaaji chapande joy nogay jetton sukabe pelle temdere chapande nay e nay ngoni kuncionobe dun hore les balde joy ministre tialal e pawotobe ngoni landinibe dun kunti minta kabaruji amen hande di ka yewtere anafa hande yaso
Thank you.